jaamacadda horseed qaybteeda baydhabaha ayaa tababar ku saabsan doorashada kulliyadda saxda ah u qabatay ardayda dugsiyada sare ee magaalada. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal arday oo ka kala socday iskuullada ku yaala baydhabo. Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan, maamulaha guud ee jaamacadda horseed qaybteeda baydhabo, ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan.
Maamulaha jaamacadda horseed qaybta baydhabo magacaagamay ballaaray Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed. Markii aan ka hadlay taariikhda jaamacadda horseed, jaamacadda horseed may baa la aasaasay 2016 iyo shaqeeyasi qaybab kala duwan, markii xamar xarumo badan iyo kalato oo shal duwan, baydhabona may baa la bilaabay 2019. Jaamacadda horseed markii may baa biyaanay master degree biyaanay, xafladii aan qabanay arday ka qalin jibiyay shahaadooyin shan qaadan. Jaamacadda aan master ka xiriir markaas kale lahayn inay baahayaan Masa University oo waddanka Malaysia iyo Davodi International University oo Bangladesh. Marka horaan aan galibami dad badan ka faa'iideysaday, dadkaas oo kala duwan, dadka oo magaalada Hindhoosha ah sida Gaasimiyaal, Helebana, Wasiira, dad macallimiin, maamuliyaal in badan oo magaalada Liidan iyo dad oo in shaqeeyay NGO-yada international NGO iyo local NGO. Markaas ka dambe markii may baahdana jaamacadda la ka daray bachelor degree kaasoo daah furay usbuucii haddii la hadhaafay. Marka ardayda oo ka degan magaalada Baydhabo, gobolka Mbaay khaasatan magaalada Baydhabo, may baan ka hambalyayaane jaamacadda horseed oo caalamiga hayti isinka saayaseen oo tayadiya iyo magaca shaba isinka saayaseen in geenka hadda magaalada Baydhabo bachelor la siinka bilaabay. Marka ardayda dugsi sarega hadda hadhamayaan may balana ha ku dhawaada jaamacadda horseed. Jaamacadda horseed admishanka furinya ardayda isdiiwaan gelinta socota.
Qaar ka mid ah ardayda ka faa'iideystay tababarkan ayaa ka mahadceliyay.
Allah anoo magaca la oran Raxmiin Yuusuf Xuseen oo aan ku soo aaday iskuul Carafaad geek waliba roognahay jaamacadda horseed waliba liin sheegay sayniska faculty-ga la shaqo doorado.
Geeg may baroogna jaamacadda horseed oo nin qowti training ku saabsan ama seminar ku saabsan si oo faculty-da doorada lahayti maamulyaalka jaamacadda ee ma hasinin mar la mar la maadi mar sidaya ka ala intiye training qowti aan qayb galaw
anoo magay le rasmi muxtar oo ku soo iskuul al-bashair jaamacadda horseed ee ma hasanto fursad ugu yeelay sidii oo aan ahayti nin qabti seminarku oo silan doorada faculty-da
ana magay le roo saad xasan ibraahim oo ku soo ad iskuul kal maareefa geegnana trading ko earning qabadi iskuul jaamacadda horseed in weyn ku saabsanay ta faculty-da silan shal doorado iyo taqasuska iyo barnaamij oo ku saabsanay ta weyn rajay inta walba aan ku faa'idna
magay wali balaar abdurahmaan iyo maxamed oo ku soo ad iskuul salmaan ciise primary secondary school runtii geeg waliba training nin qabtay jaamacadda horseed kulli waliba trainingkaas oo ku saabsanay sida doorodaasi kulliyadda ama may buu takhasuskeeda barada lahaytay waliba jaamacadda horseed walbadan may buu ku faa'idni idan ku mahadnagaana.
Jaamacadda horseed ayaa wada dadaalo ay ardayda ku barayso qaabka ugu fudud ay u dooran karaan kulliyadda ay baran lahaayeen.